Tukole tu tutense no manange yekadie emijimu ebibibindi enyambalambi empisambi twandikyusiza kubanga komawo
Enyambalembi, twandichusisa, olinyumya chingase.